No one to the end of January, turn him into a subway, Studio Kalangu, Habaruje Fulfulde. Korijanya Lemon Habaruje Fulfulde, Sumana Mudjanganto. And then Kalando Philosopher Machogu Gaz, Konauter Tender Galeji, Honohimbe Tebe added Sewa Data, Halando Machu. Dirbi Derba Kowato and Arlit, Kanye Fahande, do Dilungol Himbe, the Luma, Wama, Pilo, Luma Mango Galunyam, Odumingarandomu. Company ji golluno di nyibdi ji kanye golleji goddi maradi kolliya batu ngada don enda fawar jobe biltondira e gouvernement leedi men Niger nonni hande yewtere men pindon ndara filla bonondaji labi ko watto e noy han tawe sen himbe barmi no himbe hani wallira dum en dum won ko min kaldo mudum abaru je fufu kori jan hirte modon habaruji meden enen pudon do enda ni debbo biyetedo madame Hawa Hambali latido kanyum won ko jeyi Radio et télévision mo tambara kanyon ko may subaka hande o tiagal du konda ni nyawugo boyay e makko Hawa Hambali o du konda neno latido golludo fila ko darto hokkol habaruji to nen télévision mo mo leedi meden Niger ko hitan dubnaadi den wonno ko singi radio mo hore makko biyetedo radio tambara tiagal mo singowi télévision tambara wadi ko fawar joni e do fila lawol politique du kanko madan Hawa Hambali o latike no député dubnaade sappo e go war dubnaade sappo e jegon do inde parti mitel RDP jamaa jangul won ko yarte o mobe suudu makko gonga minin andina do wiide radio tambara radio non latino goldude sanem e studio kalangu tong endang edere gallure tawa nonni wontiri har fila ko darto ni yerno min kalno ele ko e kabaruji no tawa ni hande de enal lumo mango galli nyemey nene ne kay mabbitama tiagal ni potte pottan e ngadude hakkunde fawar jondu ko nanni habbinibe kany e lumobe kenyande endam alkamise du hanno tawe lumobe endam fudirri e do lawol ngongol no fili nene ne kay lum mango gallu nyemey sani shekaro ka woni mawdo syndicat lumobe leedi meden Niger o haali o wadi noddangal yaade e lumobe o wino haani be jaara sese ga heba tawe jodda kalimo ngondi o wada faa wodam nani ko haalani bande men Musa Hassan
dalle ambuda ma ko dan de
ba luma gon fittama dai hana himbe fu pitti butigiji mu'en gan wobbe hakkiloji mabbe fu kaaki e maggu deni himbe no tefa pamral nata chaka bibbe lumobe o gomnati on handa wi e luma gon mabbama talkur kan wadda holla do inde ummol mabbe der nokkuji den don dai no hani be munya e gatta fonditol do laabi din gandi wol mabbe hana mo cerno gada nido bibbe lumobe mawbe gon no woni no nangana gomnati on gam bibbe lumobe wombe no pili lumo gon riwe tabe gaduno jomun du anta bandum ko woda arande irini en hebama de joda kalen nati chaka himbe mine e horebe gallu nyemay dum wadi hano pamdo didol nati chaka ami gandeni be bi siri mo nyamay nyalabe golbe tokki handana wi e bibbe lumobe bank nyalmobe ciede gam fonditol watte de lumo gon
arama en ko sokudi ay model me ciow ko wazan na gorin shinki ay
o wono sani alhaji sani sekara horejo syndicat lumobe leedi meden Niger nonni farjo ni sottobe gaz nawtirte der galleji nenne ne kambe dube ngadi joda kalen anni minni hakkunde mabbe horebe do filla ko darto foti hani tawe gazon enda sonnama be tewtidu konna ni cede gazo beede sada kala yorna on murado wordi wakade mo kaltewenda mamma nuri kanyundu konna got no enda e jingono be sudu baba fedetende ADC wadata nani ko halani bandemi Alassane Kouzi Mohamadou
on ne souhaite pas que le prix soit révisé à la hausse
imbe duo tako cede gazo on beede ko ni alla wadi der leedi meden o woni o mo itte imbe du galano golliramo sanne denne ko hani woni imbe kokka sembe o nawtore arande ni illato o adoyte ton cede makko no hani kiewede de uute illaton soras idabel filla goddo nata hakkune himbe ko o sode dum acci deni dum acciama dum uitiran cede de senidop woni no beida ko o mo jaado gam Burkina Faso e leydi Mali fu illaton e ciodoyta gaz mabbe dum wadi ko himbe meden bawa ciodoyton sonidop bani sottire himbe gaz heban ko hebata fu do essence e gasoil
l'essence, le gasoil et les autres.
Awa ni maud ADC wadata mbita do mamma nuri. Nani, on nani na Kenya ndi enda minkali ndo fila kondarto ta enda arlit himbe jingono be sudu baba. Ngati ina fawarijo ndo konda ni kawurtal mangal ndo fila kondarto holde metorgal yade etajol kura kanyo india enda galur ne enda. ɗum waddini ko fawar jondu konda ni hakkunde mabɓe e fawar joni haɓɓiniɓe ɗum welay fe seeɗa ɗum woni hakkunde mabɓe sogiji hawji wuro ngo ende am hande ne nani min jewdi e maire mo Arlit nanini ko haali e dow téléphone kanko woni mbiyeteɗo Mawli Abdourahmani wakkati mo gongu Mohammad Dantani landimo
non ni waɗi woɓɓe noddama to policiɓe nder burtaki moɓe gaɗi gam waldeje gom ko sukaɓe ummatore kamɓe kinni no paɗɗa himɓe kaaƴe no bula pineji dow laabi ɗuɗal mabɓe noddama to policiɓe ɓe kettinanama nder lawol gotol gol ni ciryuɓe burtaki dow ɓe kettinanama no hoyannino jonkay fuu no fondiditto nder wakkatiyel seɗɗa kan
o wono maire mo wuro Arlit caggal majjuɓe ni andina on ni himɓe siryiɓe hono kawrital ngal ɗo du konɗan ni gawrita dara filla mettorgal ɓe kolli yaade e taƴol kuran kañum e ndiyam nder gallure toyde Arlit kamɓe du konɗan nani koɓe mbi e dow majjum mbiyeteɗo Rahmar il a tout fait kañum du konɗan haali
minen nder juɗe policiɓe min paddama fa pinkitaki waɗe kenga no waɗa sukaɓe ummatore capanɗe jeego o kam fadda dey hande minen nayanum ɓe kolli wiide ni kenga sukaɓe ummatore nangaɓe ɗum waɗi minen do ɓe paddimin sukaɓe ummatore ɓe jofa minen do min nodda to policiɓe ɓe paddimin fa ɓe gaɗa pinkitaki mabɓe dow fi burtaki kimin gaɗi nder burtaki kimin gaɗi goto fu woni nawnaki bononda mawɗo gon fu woni waɗaka burtaki noon ko waɗa nder ponditol ɗum ɗo dow ko ƴewata soɗormaji ko hiite courant komin goni minen gi'a nder commune mo Arlit himɓe burtake policiɓe ɗo wi burtaki wattako
o woni goto e hooreɓe nden ene kayi hawritata jinganoɓe suudu Baba To enda Arlit faddagol gollal hono gollooɓe ligotoɓe ɓe mairieji ko watta ujunaji ɗiɗon kañum du konnan ɗon no wadda saɗanomaji no koyi toɓe gonɗi ɓe golla ton endam hande nde endani en ƴeewan dow filla ko darta wasoɓe agñeje tawaɓe ɗo enda agñeje ɗo yantala ɓe gona ndemuɓe jerto amma joyoɓe fuu ligotoɓe non endam Albashir Wakasu oɗo wonno hono fawar joni du konnan ni hono kawjid domugol hono hoggo agñeje yantala nani ko haalani asumane sina dow filla gollal basongol endam
vraiment il y a énormément de difficultés
c'est ko alla sadorma no tawa der mum fargollangal sabu fadde mabbe itede golle jeetato woni der hoggo agneje yantala no bassa sahabeje kambe du be ngala be kechi ba ko njoyo beto paddama golle tato tan kori dum waddi basi mawdo min ko ji dabare go min jami horebe amin be pondita gam sarusi ballono nimbe tato tan hejata alsilame be niger fu do mo bata denne miden domi do yaade seɗɗa ɗum moƴƴine golloɓe ligotoɓe joyo wonɓe ɗo enda hana kamɓe tanno jeego no tawa morgo ɗiɗo no agñeje saga goto no woni agñeje to nimɓe tokkuɓe diina yeeso
almasihu
o wonno domowo hoggo agñeje yantala to alsilame en moɓete caggal hono filla ko nanɗo ɗum endam caggal lebbi jeenayi ni endan ko fawar joni julɗe maradi kolliya waɗa ɗum woni sappo e jeetati lewru décembre ujunaje sappo e joyi fawarde hannde nde ɗo kalten ɗo campagne ji gaɗɗi ñibdiji ɗi e golleji goɗɗi biltodira e gonnata leydi men Niger KSG Plaza ɓeydu konna ka en wonno ko hono fawar jo werni hoɓɓe tedduɓe ka en du woni ko hawjina ñamduji mabɓe ɓe keɓino koɓe kokka nder majjo amma warde joni ɓe biltodirayi e gouvernement o enda har filla ko darto koɓe kani ɓe joɓe ɗum waddini ko fawar jom bandimi Mohammed Mamman waddani e nde ɗo yewtere dow filla majjum
campagne KSG Plaza mo maradi gaddi ballaga muɗum en sanne ñamnugol e jippingol werɓe tedduɓe e julɗe sappo e jeetati lewru décembre nde duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi inditiraɗe maradi kolliya gaɗaɗe nder région mo maradi om campagne KSG Plaza o ni kokkoronoma ceede seɗɗa ko puɗɗirta golle no ɓeeto fuu kokkira iɓe ndomi du fahan ceede maɓɓe koriɗe yeru no kader sani gonda hoorejo campagne KSG Plaza o wiri
je suis pas satisfait à 100%
mi yoɓaka fuu kay amma iɓe he waɗude bawɗe maɓɓe fuu neɗɗo fuu no andi nder ko leydi meɗen tawa miɗen noddodira iɓe he waɗude de gonga bawɗe maɓɓe fuu seɗɗani hori
mais effectivement il y a un petit effort qui reste
nder majjum woɓɓe tawaɓe nder golle ɗen ɓoyi yoɓede bako tawa kader sani gonda no holli dottingaku nder cendirol gaɗagol ngol
le service diffère
golle den nanda na biyan de kauta min ardi do leedi e tokkube dum mi jappi hobbe teddube non ceede gattaade den du kana seddaaji denne jom en bitigaaji e sottoobe neema keba ceede mum en haydinaaki min du mi wi'e mi dooma
moi a 7h-ci ça demande du temps
chagal lebbi jeenay ko fijo gon wadde fahan be biltondiray dun to no waawire mande campagne on hano rafi gollilde no wotiri
en ce moment les temps sont durs pour tout le monde
handen sa dorma no tawa e neddo fu mi wawa wi'i ko huune fu no donno yaha no hidira mi wawa du wi'ude ko fi o ni waddi sa dornam momin fu min tawa der mum handen o ko mi andini woni de ni mi hebino de den de balliran kam sanni mi elan ni Allah waddana kam ko yirna
continue a prier a croiser les doigts
mbi en duni be ittini be famaradi be nanay beldum der gollangal ngara nyamey njia noy wonno wada amma foy waday der majjum
harfila fijoji pirto ballidi konnan leydi men Niger natino e fijoji mawdi duniyaru bi teddi olympique ko tonda Rio de Janeiro leydi Brazil be kebi di konnan ni wone ende Allah jabi di konna ele nyalade garoje lewru septembre dartondu enda am fijoji goddi gattonda Rio de Janeiro kandu faande dartan himbe latibe lardube kay won ko yato wada fijoji din endam Ibrahim Dayabu kanyu embe tedda Balkisa Mahmoud Amadou kambe didon won ko yaddo inde leydi Niger to fijoji din endam der majjunta Haruna Usman latir kam woni horejo fedda ho jinde fijoji pirto balli himbe lardube kam mo leydi men Niger o motawadu kon ele jahangal gal tarnan Fouda Ahmed yewtide makko o halani dum ne wonno dum woni din yara
effectivement le Niger participera
bonganon leydi Niger natan fijo wado tengo ton Rio de Janeiro jeddi lewru septembre yaade sappo e jetati mayru himbe dido goni jehobe do inde leydi meden goto naton dogguda da do metriji hemre e dio jikka oto kamdu natan paddol kiloji pamtinen himbe duni ko o debbo bien himbe du fa handen ko anniya wurtinde inde leydi meden no tawa der berde mabbe sanni hanono yehunobe beto gadi fa burtini inde mayri denne kambe du no hani himbe kokka be sembe ko watta kambe du be gaddi barjari der leydi meden dum min gidi yottinde to jama'are meden denne to be kokkama sembe to leydi meden inde mum wurtoto kade
le Niger en sortira grandi si ses athlètes vont être soutenus
non won tiri yerno biirmi on ni har fila ko darto yewtere men pindino hande en kalna do fila bonandaji ko watta har fila ko darto mobilaji kany e porporoji e yobbe koyde nene faaba o yahan tawe artan wadnama himbe barmobe der majjum e noy han tawe faaba wadrama kamono yewtere de bandimbe tedo ruke yatu adraman wadane seket non nanu
der leydi Niger hakkune hitane duubi ujunaji didi e sappo e go'o yaade duubi ujunaji didi e sappo e nay hanono minister kawjido fi ya warta himbe wi iri bonondaji lore e motoje ujunaji laso e jeegom limta himbe ujunaji tato e laso didi e jeegom kebbionkiji mum en ujunaji woronja kelina borti do der hubere nyame sarusi nangano loktorobe urgence indirado samu der nyalomo mu'o himbe mum no burto kele nay fa joy gam leroji pempodiri nagam jom motere na jehoyo koyngal mum gom fempa sarusi oni holli ko do burtaki mu e hemre lasoji nay din fu pempodirol loreji na jom e moteje gonno burtina dum en tawidu to pempodirol wadi wala garowo nangana nawnibe ben dume waddi ko be nangantaake tawte gan himbe nani wi ama dum hadi e nangani sani ambulance wara adabe kettine ko himbe dido be biini
accidenté im silam baga dum
de bononda wadi wi e nido memata nawnido on min kay mi yakana kidum gam fadde loreji sogeji papotodi dum warde nawnande de no wawi torrude jom de no wodi andudo nawnido on imo wawi yaru demo lokotorore bako idum waddana nido ma kenga non nimbe tatagon no do motere ibe dogginira no boniri gondo gada on yey samoy do nyiemum fu keli yeso makko fu bolti de muno lore fu kapadida fu no wawi yana dema nawnido on lokotorore amma hande deni ayari nawnido lokotorore to am wondi e majala duniyar fu
amma docteur Suleiman Karaji mawdo sarusi o fenni halaka wala bi udo to be nangani kettine ko wiini
il est tolérable que quelqu'un soit au bord
dum hega ki takbe goddo no dola wonno wondi en nawnande faaji jamno wara dey ba goto heppa memude dum hega ki ba seda ko baka samu e sogeji pabo todi wala no wodi nimbe janginaabe gam pabo nauniibe wawbe wadde goddum no wodi koreji jomun e badibe dum wadobe bawde mu de wi ama to neddo fu memu naunido dum yartinake sanne
personne touche a une victime c'est exagéré
to pempo dirolo wadi neddo no wawi nangana nauniibe ben amma hanu docteur Suleiman Haliri to bononda mawdo wadi no hida warobe nangana himbe ben tawe no bawi golle securist dende himbe no kaani anda dume haani dum buri hegade wakkati fu mo pempo dirolo wadi legite mabbe nade be gawru non e potodiri he majju
non wontiri nene ne kado habari fulfulde tili assalamu alaikum balen to jamali.